Kwaje my brother?
Karenaro Republic boy.
Uko fresh darasa?
Same G for life.
Na talk to me my man.
Asena bidu uje kipande hichi my brother. Utaenjoy sana. I wanna show you a great time my brother.
Say no more man.
Ninja Phoenix.
Adondoka.
Dar es Salaam. Come again.
Hey. I'm looking for my money, where you are? Sijalala nyumbani, money on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Road safi low, kati nywele siwa kili. Feature white, si tunapinduka mtawapili. Kahawa ndo na kakitako na subiri. Taka nafasi ukitaka power inuka go and get it. Taka mgongo pati labda kupa katika. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao bao ndiku kwa mka. Na kuambia wewe kama jail voni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Si wamini otakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini nini wezi kutoka chini. Hey, hey, hey. Yo size yao. See your size out.
Kuzaliwa ngare naro tu yenyewe baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kaito janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Fanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kituani.
Why you hate men?
Taka ni feli diani. I'm a bad man toka dogo. Sekunde mtu sekunde mbogo. Kufika hapa soka zindogo. Chaka kwa chaka baka kwa fogo.
See your size out. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in my life. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in my life.
NinjaPhoenix.com